Zambe. Oh Zambe. Oh Zambe.
Your dad warned you about this DJ. Your mama approves of him, and your sister is dating him. It's DJ Benstar 254.
Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakau kujua basi sayo menino. Umeni, umeni, umeni.
DJ Benstar 254.
My time is up. Tao kibira mta.
Mambo yuko shega tu.
Two, 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 two by two. Bado nipo nipo tu. Hakuna ngwere, hakuna bukta.
Mambo yuko shega tu.
Hakuna ngwere, hakuna bukta.
Mambo yuko shega tu.
Ting, ting, ting.
Shega tu.
Na, 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 na.
Shega tu.
Simple.
Shega tu.
Kama nake.
Shega tu.
Hakuna ngwere, leo ni kushega. Simple, simple, na imba paka benga. King sama bega. Mzee wa matulinga. Nina kwezi kwezi kadi kama superstar. Natembe kibosi bozi si minister. Nasikika Kenya mpaka da da. Hakuna matata. Hakuna haraka. Baraka nazipata. Mangoli naziata. Najua manipata. Hakuna ngwere, hakuna bukta.
Star 254. The mix came from Scratch Dice Entertainment, Kitali.
Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakau kujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakau kujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni.
Where you at, nigga? Niko na form, now you know. Jipin mandom, sign kuna do this. Ladies wanna go you before. Walikuwa wanasema na wabu never before. Ni mapols imejako logs inbox. Na request zote ni watoto. Ni mikupin ukikuja kuja na watoto. Ni mikupin ukikuja skujo kiwa solo. Niko kwa keja ni kihang na mabadis and bandits. Buda tuba guyati ya nani ndio nani. Na kama dubene sa feel niko lucky. Mob tezi naso uliza hadi chaki. I just stay to the facts kwa hii rap ni tahonga. Na bado nambi analia niki honga. Mpua kando yangu anajua minyo donga. Lisema niki hit ndio ndazidi kuwa. Akiwanja kila saa ni minyo. Na you know. Hakuna rade maze formisha nibo. Na you know. I really love you ataka ni na ignore. Na you, na you, na you, na you, na you.
Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakau kujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakau kujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni. Na utafika mazako zimeshika. Tukisema kweli huku ndana unachachisha. Bogi ni mbaya watu fake na wakilisha. Tina misbehave gani lona choma picha cheki. Call police ngori kubwa manjake yako missing. Totally nacheza chini jua likuwa na mimi. mimi Keja na leki nitanga na nitanga meeting Careful inatoka mbio kulikota mwizi Hakuna kucheza chini because you all know Mokoro na tachisha na choma photo Na mini kukwa stu na deal na hiyo flow Niko na motive so now you all know
Niko na balls nigga Ganji na ziches buda ni totom nigga Kwenye rap manze sisi ndo ma top figures Cheke nyuma konve this is how we roll nigga Sisi ndo madon nigga Nimekuja na mabadis walami Zimeshika sana na pigia wazazi Niko locked manze nisha kuwa mnati We ni mwere unashinda na mabati
Naka una rada basi sayume nino Naka una kopi basi sayume nino Naka ukujua basi sayume nino Umeni, 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 umeni no Naka una rada basi sayume nino Naka una kopi basi sayume nino Naka ukujua basi sayume nino Umeni, 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 umeni
Kano go masose se Ofumita wakumi sati masose se Kano go masose se Kano go masose se Kano go masose se Ofumita wakumi sati masose se Kukame masose se Ozambe Sifurai Ya mboza kwe malira Ozambe rizibu vyo vye malira Me mbozi ze kabia Mbozi ze kabia Me ajiwe yesoza Ajiwe yesoza Shukula Wena msanze nga kila Gakute fene kwa sike miula
Ozambe Ozambe Bambi Ozambe Oza Oza
DJ Benstar
254
musanyu nawe fesanyu nze tokubana nafu ndi musanyu nawe fesanyu
The baby girl when I'm the top of the world. To the motion, but when you meet a man that's a typical, no, no, ya gala kumfu, no, ya gala sente, no, ya gala zomu, no. The baby now is at your pambu, no, vizuna. We know you want to go in the nook, sebula. Kalabe chitufu, kukasili wala, kalo zole la, chokanga, tuli musanyu. Ni musanyu, na wefe sanyu.
Olo gay. Ni
musanyu, na wefe sanyu.
You ginger me for your love, I will do anything. Sweet, 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 lady key. For your love, I will do anything. Such kind of love, mina pata kwako tu. I'm drunk in love. Moyo wangu na feel kwamba ni wewe tu. For your love, I will do anything. My fantasy, nime falling deep, you hide me like ecstasy. Let me love you properly, girl. You are my fantasy.
Give him that fire, give him the flame.
Girl, I wanna love you properly. You too hot to handle, but I can handle you. You make bad man feel special. My friend, don't need to cook up a wingy bro. You make bad man feel special. Namaste, be my lady, be my lady. Namaste, be my lady, lady. Namaste, be my lady, be my lady. Namaste, be my lariki, lariki, oh lariki.
DJ Benstar 254. Contact him on 0748-326-282.
I know why you belly dance, baby girl, don't mean the fender. If I would check who's happen, don't append her. Cause you calm me down, be my ride or die. It's you that I'm thinking, I'm obsessed with your love. Kumushola nika walai, kazi alifichiki, maneno ya nibubujika. Inasema na kupenda walai. My fantasy, nime falling deep. You hide me like ecstasy. Let me love you properly, girl. You are my fantasy. Nime falling deep, you hide me like ecstasy. Girl, I wanna love you properly. You too hot to handle, but I can handle you. You make bad man feel special. My upendo nitakupa kwa wingi tu. You make bad man feel special. Namaste, be my lariki, be my lariki. Namaste, be my lariki, lariki. Namaste.
Club na mabendu anataka kunitress. Usitense mina kamsize. Tata inadai, natenje inadai. Lakini usitoke minta kamsize. Nasina ID, nabanza akiuliza we mshow minta kamsize. Ati sita, 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 sita. Ati ati don't mind me. Niko club na mabendu anataka kunitress. Usitense mina kamsize. Tata inadai, natenje inadai. Lakini usitoke minta kamsize. Nasina ID, nabanza akiuliza we mshow minta kamsize. Nita, 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 nita kamsize.
Color blind, but this ya naingia colors. Na between school na career ni kubalance. Cause I'm the big man, with a big swag. Ninge kuandula, ninge itwa New Balance. Between life, I'm a school, I career. Bitch, I made like 4M, goja sasa DC. Niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer. Sana big dog, nikibakwa nasikia. Approach with a caution kama silencer.
Give him that fire, give him the flame.
Anza kuniita ati caliber. Shots zangu sote kuwa loaded niko ndani. Big facts nigga, ma zigzag nigga. Mbradi zangu kote kote utawainita. Niko kwa ndege kitu na beat. Ni time lapse ya jet lag. So I don't give a fuck.
Ati 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 don't mind me. Niko club na mapengu anataka kunitress. Sense mina kamsai. Nata inadai, natenje inadai. Lakini usoke minta kamsai. Nasina ID, na bonza akiuliza we misho nita kamsai. Nita, 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 nita.
Moko fountain ya moko cho, ching ching. Mimi na gereto kwa jama bling bling. Beba zetu mbo haya, sindo real deal. Zeno bana ziko chini, sindo makingpin. Chuma ila lendani, kaina 15. Mama unipaganji, yona ita pimpin. Konyolo kapana, we drinking. Nimefunga kilemba, haka masing sing. Banja sana. sana kuna venye unani biska mkojo. Poa puff girl, mindo mojo jojo. Venye zigo shodo nazifikisha kwa lojo. Angalau come come form na kikolo. Niko na magune mbaka situ kidigitha mitambo. Yo haga na dandia kama donda na mlango. Jaba na mix ni za doba za kitambo. Kibif kama gera njicho tafambo.
My baby, iku club na mabeng wanataka kunitress. Usi tense mina kamsai. Nata inadai, ateje inadai. Lakini soke mita kamsai. Masuna ID, na kanza akilisa we mishu kita kamsai.
DJ Benstar 254.
Yani kama, ningepata nafasi ya kuchagua. Kwenye dunia nzima, bado ninge kuchagua wewe. Na kupenda sana, umepata nafasi ya kutanua. Kwenye dunia nzima, nikimba na kuimbia wewe. No matter what, give you my heart. Illuminati, you got my heart. Yani mama, unanichezesha anana do. Like a Scooby Dooby 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 Doo. Kusata mapigo kwenye roo. Many mother, unavyonipeleka anana do. Yo mabenki na parasatamu. Nakupenda mi amor. I'm in love, I'm in love.
Naniki, fika unajua masaa niki. Rusha unapapasa naniki. Tisha we harakisha naniki. Naniki, naniki.
Miu kundanga machali tu fulani ajangile. Ukichapa bare jambo uko babole babole. Ukishika utachizi na mambo mazajabi. Dimamu wana mastingo. Andele andele boy child anadai. Nipatie kafandele kama kabi na mili. Kito itu habile mosi game. Wako settle my game si reality.
DJ Benstar 254.
Bona mocha belle, gini yenderembe, baila, baila, yo ni kanjerende, zungusha kinyuno alafu, chayende, chayende.
Bona uliza niko wapi niko dorasho, kinika nairo mind your business ko fight for, na niko lo mande kama juda disciple, rapara onde mina kanagra kama chapo. Una luga anda westi kita kike mambosh, na ningoma mina skiza nga world cause, eti best rapa kenya ni calligraph job. Venyu kukuzo kwa roundi huko New York. Kito insecure ladies venya South Kisol. Mademu wamepararaka dansa wawili pon. Yola ni ndere 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 ya love football. Kwa mbode luangu manzasi ni
stress media draw tunaenjoy mpaka tunavunjika hiyo ko shereza kitanda silete matanga bro kelele za mkunt bado zipasui cho mtumina rang maze pipi na dior kelele za mkunt bado zipasui cho kutu tulienda wapi situ kwa jipa gajag tulienda wapi situ kwa jipa gajag ai jipa gajag jibak na jag jipa gajag jibak na jag Jibaga jack, jibak na jack, matoliza tuko wapi si tuko jibaga jack, eh, jibaga jack, jibaga na jack, jibaga jack, jibak na jack, eh, jibaga jack, jibak na jack, matoliza tuko wapi si tuko.
Leo minataka kuzidoka, jota sijali kakesho minikumuka. Leo minataka kuzidoka, jota sijali kakesho minikumuka.
Leo minataka kuzidoka, jota sijali kakesho minikumuka. Keep calm, keep calm. Come again.
Skiza, Magi Magi.
DJ Benstar 254.
Leo minataka kuzidoka Jota sijali kakesho mini komboka Jipike vida na machaji kuomoka Kaleka dance miondoko towa topa Leo minataka kuzidoka Jota sijali kakesho mini komboka Jipike vida na machaji kuomoka Kaleka dance miondoko towa topa Kaleka dance miondoko towa topa Kaleka dance miondoko towa topa
Nimelipwa ganji, nimefunga wera Mina medi niko juu ya kivela Taka kuzidoka na ayela Matiaju wamekuja na makwela Leo gwedhe inashika ndani ya keja Kisha tunde dunda izidi kutubeba Excuse me, who are you? Na koka dress, umeva see-through Una ni nice, na koka dance Bila unacheka, nikani kuna chance Asiesikia la mkuu, tunavunja mkuu Na kileta ujinga, tunavunja migu
Leo minataka kuzidoka Jota sijali kakesho miniko mboka Jipike vida na machaji kuomoka Kaleka dance, miondoko towa topa Leo minataka kuzidoka Jota sijali kakesho miniko mboka Jipike vida na machaji kuomoka Kaleka dance, miondoko towa topa Kaleka dance, miondoko towa topa Kaleka dance, miondoko towa topa Leo minataka kuzidoka Wenipe dance, miondoko towa topa
Milo ni kuzitoka kando ya kimadonga Na set ni kisonga na wacha wakibonga Kuruka, kudunda, na donzo kubanjuka Kudunga, medunga, na pendanga kuvunja Wanasikia kushikisha vile tunajienjoy Mara kwanza tukibonga alika na convoy Abuda wake wote wanaponga na madoo Wanapeleka dekos kume mkali ya boy Tudema kuna doo, atakonya kuwa toy Ukithani ako job kume menda kula form Jana dance floor lizitoka mwaka 4 Na mbele ya mapro, unasema wende boss
Leo minataka kuzidoka Jota sijali kakesho mini komboka Jipike vida na machaji kuomoka Kaleka dance miondoko towa topa Leo minataka kuzidoka Jota sijali kakesho mini komboka Jipike vida na machaji kuomoka Kaleka dance miondoko towa topa Kaleka dance miondoko towa topa Kaleka dance miondoko towa topa Leo minataka kuzidoka When ipe dance miondoko towa topa Cheki light skin nyele soft kama pamba
DJ Benstar 254
Besti siku pata hata namba Jukuna venyali ni mada Never before siku dhani nyeza blanda Kisasa ni mamemory mina zibata Nikifunga macho mina chekizo mabaja Izi ni gani nilitha ni mimu nyama Masi cheza na mi Najo uko idha Leza kudigi fiti nanda cheza na getha Aga mebeba bigi na mamoda mezuba Nataka kuzitoka si unajua kuna kuka Leo minataka kuzidoka Jota sijali kakesho mini komboka Nipike vida na machaji kuomoka Kaleka dance miondoko towa topa Leo minataka kuzidoka Jota sijali kakesho mini komboka Nipike vida na machaji kuomoka Kaleka dance miondoko towa topa Kaleka dance miondoko towa topa
Aki dansa kudonje ni dansa maju Dansa kishika unazungusha mgu Right to the left unazungushia juu Ini dansa maju, ini dansa maju Aki dansa kudonje ni dansa maju Dansa kishika unazungusha mgu Right to the left unazungushia juu Ini dansa maju, ini dansa maju Nilimita hey kuja straight kilimani Msupa libambika nikisema ye ni mali Na hanga majika ni form tuna kill Ini doba safina ni genge imeti Babingine ring shika mic mimzi Kolabo siyo free tukipop wana breeze Wanakwanga wameti wakijita wasani Wanakwanga wameti wakijita wasani Na manzi ako daily insta Snapchat tali kama kaitisha Juu kuna time nili dead insisters Wanafana na lakini misi daiti flow
kabla ukiwa mavitu ni ngumu kuwatofautisha. Wote wa Somali, Halima na Hadija, unapimanisha kitumio mapicha, but kitu real sore se kuchanganyisha. Napigi ya Shakilo ati dance la donjo, ni dance ya majuu. Dance ikishika unazungusha mguu, right to the left unazungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu, ati dance ya kudonjo, ni dance ya majuu. Dance ikishika unazungusha mguu, right to the left unazungushia juu.
Magi magese majuu, magi magese majuu. Nasaka formula, nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula. Joki na njeri masiwa mbona nitafuta. Na vile shere tulipiga jane kalipuka, akiwa lai nilijipa tanga stenje. Na kwenye mfuko ni nachuwa ninyu mambele, na kila saa ati safari situende. Staki kumari minta jimada na madenge. Kwanza kidogo ni na fiva, nichilke jani nikijimada na fifa. Weskuma mimi minta chaza na mafiga, kaime kuna isongeza volume kwenye speaker. Magi magina niko bukla, na cheki tu mabunda anda. Na niko maganji, makladi ni za ulaya. Mini ko ready, ni wapi tunakutana. Tukazi toke na machaji zikituba amba.
Ati dansa kudonjo, ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mguu, right to the left unazungushia juu. Ni dansa majuu, ni dansa majuu. Ati dansa kudonjo, ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mguu,
right to the left unazungushia juu. DJ Benstar 254.
Tuwa mi, nimerudia msani. Tulia tana wiki mbili, nisha misio nini. Aipo wewe na mimi ni kama mtu na bibi, na wewe inabidi tu nirudi mana limeshadidi.
Cheki mtu wa mi, ulikuwa sira kwa nini? Kuna vile ukijaa moni pandisha dhidi. Hii ni yako, ni yako, ni yako peke. Kuna vile iliguza but sa imelege.
Likuwa na kushuku sana utatafuta mtu wa kupitisha masiku sai ona. Ata nilikuja na makutu kumbu kumbu za magufu, sijakoma na bado sijaipona.
Wali ni die die sezi lie, memory are you. Juu ya hanjam kamoja kakasia good. Maji haya kuzoleka juu ya kukufikiria. Ukinonja shata moja na zira.
Tumerudiana, tumerogana, alikulia baba nikakula mori yake lakini.
Tumerudiana, tumerogana, nilimkulia baba kakula dagangu lakini.
Give him that fire. Give him the flame.
Shamuta nivunja mguu na niko na mushene ya tene. Morio wako munene yalinitumia picha ya mag.
Mamorio ni ma yonks kozadi. Shironi fosa nikalie kwa usoki wande. Kwanza lini show mpesa pochi. Ndo biashara una zozo siku nje.
Kama kulala kwako na changu mini chako atahimali. Wa ukitaka neze wacha utakapo. Sema wapi hapo italetwa na paso. Usijali chombo chako neza kitolea jasho.
I give a pass. Tulia ni kwenye shema stingo shop. Ukiumia neza punguza gas. Nina answer ya chuma inoshanga makutu rust.
Watu wa wili wa mona na uchi acha.
DJ Benstar 254.
Tusharudiana ini capture recapture. Uki mtu meafia tunabai kisha.
Tumerudiana, tumerogana.
Alikulia baba nikakula mori yake lakini.
Tumerudiana,
tumerogana. Position, best position, position. I will never run, give me your best position. Body never done, best position, position. I will never run, give me your best position.
Baby, give me the best position. Never met an East African hooligan. Hit till it burns. Come on, bend down, baby, turn the 101. You should have told me that you're freaky, yeah. I should have told you like a Caribbean girl. Wind your back, do an instant curve. Alien girl from a different world.
When we there, yeah, me girl, don't fear that. Drop it down, yeah, me girl, don't fear that. When you ready, me ready, we nah need chat. Drop it down, yeah, me girl, nah need chat.
Body never done, hotter than a gun. Forward and get them money to the ground. Sick my thing, much spread it all around. Girl, you are shining, I want your pretty section. Position, best position. I will never run, give me your best position. Body never done, best position. I will never run, give me your best position. Give me a wind up, yeah girl, do it like I'm your man. Follow the melody, bend on everything normal. Yeah, wind up, for me body, back to drive, man. You got everything, you make me fly like Jordan.
Tingisha kitu iwe interesting. Let me ask, hey madam, how you do that thing? Hey, I thought you wanna get the sweetest things. Cause I say I kuna sweet kaya Big Becky.
When we there, yeah, me girl, don't fear that. Drop it down, yeah, me girl, don't fear that. When you ready, me ready, we nah need chat. Drop it down, yeah, me girl, nah need chat.
Body never done, hotter than a gun. Man forward and get them money to the ground. Sick vibe thing, much spread it all around. Girl, you are shining, I want your pretty section. Position, best position. I will never run, give me your best position. Body never done, best position. I will never run, give me your best position.
Nani hizo naluleza nini? Gara big bank, nizo paya nini? Nani hizo naluleza nini? I'm a bad girl, nizo kunwa nini? Unaniuliza nini? Got a big bank, nizo kwaya nini? Unaniuliza nini? I'm a bad girl, niza lomba nini? Diswa yo kwanza nilimpekus kwa casket. Ya pili nilipendova kwa chuom. Ya tatu tulimalize kwa flow. Anadai kitu tifi, anadai kitu long. Ukitaka duza, unapewa full tank. But the gift najiba ya new nyash. Codes, wanalimpeleke mos. Mos, shell bad, banaskizwa dikos. Store, ati nipeleke mos. Mos, shell bad, banaskizwa dikos. Store. Awolan. Unaniuliza nini? Gara big bank, neza paya nini? Unaniuliza nini? I'm a bad girl, neza kunywa nini? Unaniuliza nini? Gara big bank, neza paya nini? Unaniuliza nini? I'm a bad girl, neza lomba nini?
Yo, atuangei kwanza kawe si bad bitch. Ndromba se ni kufanyo kwenzazi. Mzungushie ni yokote kwa public experience. Kiasi na we si wa dhati. Risu wa form na daiko na vinyo niliingiza. Big dick energy uneza uliza. Tunaichapa joadi nazima. Lafa na shtuka nlivamos kasiza. Wenda home inaka umelewa. Inaka kutepwa na mtaka kupewa. Chali yako wako uko amekwama kwa entrance. Nasikia ameambiwa hapa ingi na ketewa.
Nalungizo na nyuleza hey. Karabi bank nizo paya.
Yo kapi.
Nalungizo na nyuleza
JKT on the baby. Kama ni udo na i-block ena do stars one plani niko peaceful fully. Focus nido ya unruly. Sensa iko juu kubishana nile vibe ya mapuni. Ini fire tunayongeza kuni. Tuna refill gas kupunguza yo upuzi. Tuna block designer tutambui. Boss India na bonga live and direct. Shera, shera, flow za kizing. Jina kubwa lazima wati. Aki shera, shera, dandia na hii. Ni kwa bukla ama kwa matri.
Ina do, give them that do, fire do, give them the flame.
Do, do, donjo. Ina do, 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 donjo. Do, do, donjo. Ina do, 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 donjo. Do, do, donjo. Ina do, 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 donjo. Do, do, donjo.
Ina donjo iko sawa. No mana msupa squeeze apendagi kugawa. Kama, kawa, nkisha piga shawa. Uneza zima power, jumis lali yapa yawa. Jirani akileta vako za besti, nasty. Na venye ye ujikuta msexy. Yeneza kuja kwangwa pige seti. Na mida za kuziang utajifanya lime bleki. Huyo, block, ndenga, cock. Kami ndo halimu unakujaja pana pok. Kauna, stock, neza, talk. Drizzo ndo ni nice, kitaka kutoa lock.
Ina do, 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 donjo, do, do, donjo. Ina do, 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 donjo. Do, do, donjo. Ina do, 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 donjo. Do, do, donjo. Ina do, 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 donjo. Do, do, donjo. Nasikia raha ndani ya ro. 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 Ati yes, kidole sambusa. Kidole sambusa. Yes, kidole sambusa. Ehe, kidole sambusa. Ina do, 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 donjo. Do, do, donjo. Ina do, 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 donjo. Do, do, donjo. Ina do, 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 donjo. Do, do, donjo. Ina do, 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 donjo. Do, do, donjo.
Nani nice umeza tell a friend. Jaza ziki na kishash wapi later then. Who can do
DJ Bellstar 254.
Chris Black mini fiat hatuko the same. Hatuko the same. Hatuko the same.
Shera, Shera, Shera.
Mabombo, kwela haga bigi kaile keja ya omolo. Bida na malines kasutiza Charles Njondo. Ongeza kichele na punguze mdomo. Both lege no simame ten toes. Biga both lege no simame ten toes. Chinja uwa no sifunje shingo. Kuwa malo zendi ambo said so.
Dancing in the game, Kushera, one lege. Kiss Bucky, Gunda.
Thank you.
mase niko na uradi mosbet na nirada safi mefuta vake rugby kila game yani zote zihino ndani ini kambi ya ushindi yani kambi kona form saidi ya wajanja yani saidi ya macro welcome to inside genye globu za do odza kibuda situ na kupea mo cash out kimosta options ni taki fashion food alafu utumete da vieta ikondani leyo ndege isilani fachuo ligi matona kama shwani pibda sheraju bona si shamo interface pia ni fresher than before jose kwa mitambo cheki site tisha load kudepo kuwithdraw ni instant bro pibda sheraju bona si shamo interface pia ni fresher than before jose kwa mitambo cheki site tisha load kudepo kuwithdraw ni instant bro wase wase nikona uradi mosbet na nirada safi mefuta vake rugby kila game yani zote zikondani wase nikona uradi mosbet na nirada safi mefuta vake rugby kila game yani zote zikondani nasikia fiti na string kwa nini refa unaribu game juu ya nini unapeana pena na nisha cheki ni dive itabiti VAR sando ime decide game moja ndo ime baki na utajiki ni get smile na bet na rebet ndo hizi games iti align mina konga coaches big baba Guardiola most bets ndo the right bet iko all over casino kwa nganya kwa traffic kwa sinki kwa hookla kwa parking kwa ofisi kwa bunge house party ni mimi na maji na machati pibla sheraju bona si shamu interface pia ni fresher than before jose kwa mitambo jeki saiki jishalon depo kubitro ni kingston wase wase niko na urani most bets na nirana safi
na jastika na paprika na paprika na jastika wase emergency over over space that later over over emergency over over
maybe maybe ndio kwa weekend yangu nilianza Monday senti ndo waga inabonga nite champagne jina ma whiskey hadi nishamada paycheck maybe say less nishapata chen chen na siku njema uonekana pesa ikiingia pesa 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 ikiingia pesa ikiingia maybe na minia na najishindia pesa pesa inavutia pesa inavutia na siku njema uonekana pesa ikiingia pesa pesa ikiingia pesa ikiingia maybe na minia na najishindia pesa pesa inavutia pesa inavutia
Meloni Maybeth, una dandi ya design. Ni Mr. Who anamuita Mr. Rhyme. Na Tumblr, eka bas karibu. Ni makisma tangu minjaribu. Kuna rada, topeleke na step. Uneza cheza saino, jinyakulie bet. Niko bunda, nimejazika. Uradi jet pesa imeivisha.
Na siku njema uoneka na pesa ikiingia. Pesa ikiingia.
Give him that fire, give him the flame.
Na minia na najishindia. Pesa inavutia, pesa inavutia. Na siku njema uoneka na pesa ikiingia. Pesa ikiingia, pesa ikiingia. Maybeth na minia na najishindia. Pesa inavutia, pesa inanukia.
Attention, attention. Kongu ni substance, kwako ni hype. Napanga panga mikakati na mataikun. Najazika sana Maybeth ime come through. Kila kitu ni ya want, lazima ni get. Kwa sasa nataka jet, pesa itanipe. Papa Galo aka Mr. Uradi. Wasupa huni debt, wako very very last.
Siku njema uoneka na pesa ikiingia. Pesa ikiingia, pesa ikiingia. Maybeth na minia na najishindia. Pesa inavutia, pesa inavutia. Like a boss, uoneka na pesa ikiingia.
Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Mana tips kufinish kumalo. Na masani risky kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok na ile kwela no no no. No, ukundo haga na haga. Bigi bamba wa baba. Sana kwanza mapaja zuwa tupisha rada. Cheki lugala tupenga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you taking you for granted. Yani for money unapembu dapu na ena bant na jakam. Sasa unangushi ya champeti FWB. What the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
Ikienza
gijo kwa beat me you kill me umada. Na siku zote sunajua spoiler ndo papa wapua kila rima wanalia sindo anataka. Uliza mana tipsi vile si huwafanya. Cheki kama nilikuna piga diriba fresh. Na kili gijo kwa pori ni nijipin mabenz. Na faka nika bounce kinazima nika test. Na kama akuna kwela is a pass to the next. Is a leo ni kufinish kumalo. Uwezi ni getu kinitresa di kwa bando. Kuwatokea na watokea na kiprado. Ni pack and chill ni kisip yangu ha.
Ati leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
Antaka this, antaka that. Tunasikia huku bigala. Nataka kitu graf. Anapenda moku tu. Anapenda cash. Na anapenda jugu seti kapetu. Anzuku antaka this, antaka that. Tunasikia huku bigala. Nataka kitu graf. Anapenda moku tu. Anapenda cash. Na anapenda jugu seti kapetu. Anzuku smash.
Akika napenda moku tu. Sema cash. Moku tu na masash. Kanapenda moku tu na mabash. Akiona moku tu ana blush. Kanapenda moku tu sema cash. Moku tu na masash. Kanapenda moku tu na mabash. Akiona moku tu ana blush.
Anataka this and that yani heels na bag. Expensive things on a Instagram. Aki fly ni first class ana chest the bag. Ako USA dubs then Doha Qatar. Natasha Natasha. Unajua kurombosa. The left, na right, yani, round and round. Yani spin your waist like a merry-go-round. Anataka wig, mina mpea cash. Nunua human hair, sizo nyole za farasi. Anapenda muku, chuna lipange tax. Ukimutiaga mechi, anajilipia cab. Ni whole cake, fresh off the oven. Akiwa gana mimi yako sorted. Haga big yako loaded. Na napenda gado. Anataka this, antaka that, tunasikia hu baby girl, anataka kitu kafu. Anapenda moku chu, anapenda cash. Na anapenda jupu seti kabla tuanze ku antaka this, antaka that, tunasikia hu baby girl, anataka kitu kafu. Anapenda moku chu, anapenda cash. Na anapenda jupu seti kabla tuanze ku smash.
Akika napenda moku chu, sema cash.
Give him that fire, give him the flame.
Kanapenda moku chu, na mabash. Akiona moku chu, ana blush. Kanapenda moku chu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush.
Anapenda stories za do. Kianza stories za love utambo. Anataka akisikia kwenda Mombasa. Usimwambie
aki baby tutapanga.
Akisikia kwenda Mombasa. Unalipa ndege anaenda kuchibamba. Endelea kutuma tu message.
Sweetheart, good morning.
Mimi nilituma Mpesa. Guess what, anakuja leo jioni. Saile analenga simu yako. Ni mimi nakula manzi yako. Buda, tafuta pesa. Wacha ni kuibie. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Ali change test, na pia class.
Antaka this, antaka that. Tunasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tuanze ku antaka this, antaka that. Tunasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tuanze ku smash.
Leo ni weekend ina gala mekama. Na dining suit ya na dining kaf. Tukwera za mababi wala zime nice. Wapu wani wa sexy na wote wamevai.
Ni upenda domba ya sio siri. Kwe Mpesa dollar au shilingi. Wetumia waleti yako na akili. Uskini expensive sana kuwa na mimi. Lipia nywele, alafu ne. Alafu luku pia misi ezi fade. Babes umesota, hatuwezi date. Nina ganji zangu, mini mejirate. So any show, kusota is a no. Wapido, ni best of life so.
Antaka this, antaka that. Tunasikia hu baby girl, anataka kitu kafu. Anapenda moku tu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kabla tuanze ku smash.
Akika napenda moku tu, sema cash. Moku tu na mashash. Kanapenda moku tu na mabash. Akiona moku tu, ana blush. Kanapenda moku tu, sema cash. Moku tu na mashash. Kanapenda moku tu na mabash. Akiona moku tu, ana blush.
Kukupongi joni nyingi, uneza dhani tuko basho. Kumbogi nimebonda, kila mtu ni guasho. Na uliza rima gani, mina sema emba cash. Ni kudigi tufi fiti kuna venye unani gas. Anapenda moku juu before kanje pongi wezi touch. Unasikia jona penanga mangoi joma shasha. Shani pa pum pum makalia sosa touch. Kuna venye zetu bana zime catch. Na misi toy farm kani ganja uneza tundura budako. Sikam bila fair jojo mimi siwa kwako. Marapo na kupi very much kakidato. Marapo na kupi very much.